SBS Radio. Hoggaamiyaha mucaaradka Bill Shorten wuxuu ku gaaray hoggaanka xisbiga Labour-ka 2013-kii himilo uu waqti dheer qabay, isagoo hore u ahaa hoggaamiyihii hore ee ururada shaqaalaha. Wuxuu ku guuleystay inuu hoggaanka xisbiga hayo muddo ka dheer inta badan hoggaamiyeyaashii sanadihii dambe. Cod-aruurintuna waxay tilmaamaysaa weli in ninkan wax badan ay u sii harsan yihiin. Waxaan jeclaan lahaa inaan noqdo ra'iisul wasaare u shaqeeya dadka tabarta yar, dadka aan codka ku lahayn bulshada dhexdeeda. Bill Shorten ayaa waqti badan xubno ka tirsan xisbiga Labour-ku waxay lahaayeen wuxuu mar uu noqon doonaa ra'iisul wasaare. Wuxuu markii ugu horreysay howlaha xisbiga galay markuu jaamacadda ku jiray, kadibna wuxuu ka shaqeeyey shirkadda Maurice Blackburn oo ah shirkad qareemo. Wuxuu ku biiray dhaqdhaqaaqa ururada shaqaalaha 1994-tii, isagoo ka noqday xogeeyaha qaran ee ururka intii u dhexaysay 2001-2007. Wuxuu sidoo kale ka mid ahaa golaha agaasimayaasha koox dadka u ololeysa oo la yiraahdo Get Up ilaa bilowgii 2009-kii. 2008-tiina wuxuu galay baarlamaanka federaalka isagoo ku guuleystay kursiga Labour-ka aan inta badan laga qaadin ee Mare Brnong ee ku yaala galbeedka Melbourne. Wuxuu noqday hoggaamiyaha Labour-ka 2013-kii, saddex sano kadibna doorashadii 2016-kii, Mr. Shorten wuxuu Labour-ka ku hagay in Labour-ku 14 kursi ay la soo noqdaan ololihii doorashadaas oo inta badan looga hadlayey arrimaha caafimaadka iyo waxbarashada, balse doorashadaas kuma aysan guuleysan oo dowladda maysan helin. Waxaa sidoo kale doorashadaas aad looga doodayey kobaca ama kororka mushaarka dadka.
If wages growth is low, well below corporate profits,
haddii kororka mushaarka dadku uu yar yahay oo uu aad uga yar yahay kororka faa'iidada shirkadaha iyo kobaca wax soo saarka, markaas waxbaa khaldan. Nalama aha in la qaadan karo in kororka mushaarku uu aad uga yar yahay, waana Labour-ka oo keliya cidda leh qorshe wax looga qabanaya arrintaasi. Labour-ku waxay doonayaan in mushaarka ugu yar ee sharciyan qofka la siin karo inuu noqdo mid lagu noolaan karo. Taariikhda siyaasadeed ee Mr. Shorten ayaa waxaa aad uga mid ah kala qaybsanaanta iyo kooxaysiga xisbiga, wuxuuna door ka soo qaatay rididdii ama xilka qaadistii ra'iisul wasaare Kevin Rudd. Wuxuu sidoo kale door ka la mid ah ka ciyaaray xilka qaadidii ra'iisul wasaarihii bedeshay Kevin Rudd oo ahayd Julia Gillard ka hor doorashadii 2013-kii. Dr. Razare Gazarian oo culunta siyaasadda ka dhiga jaamacadda Monash ayaa sheegay in Mr. Shorten iyo Labour-ku ay beddeleen sawirkii laga aaminsanaa, inkastoo ay ka faa'iideen kala qaybsanaanta isbahaysiga. Bill Shorten wuxuu si toosa lug ugu lahaa in xilka laga qaado Kevin Rudd iyo Julia Gillard, mar dambase waxay awood u yeesheen inay noqdaan xoog wada socda oo midaysan, halka isbahaysigu khilaaf u hareeyey oo iyagu ay kala daateen. Tiro cod aruurin oo la sameeyey 12-kii bilood ee lasoo dhaafay ayaa muujinaya in Labour-ku ku guuleysan karo doorashada federaalka ee sanadkan, Mr. Shortenna uu sidaas ku noqon karo ra'iisul wasaaraha dalka. Dr. Jill Shepherd oo wax ka dhigta kulliyadda siyaasadda ee jaamacadda qaranka Canberra ayaa sheegtay in dhowr arrimood ay sabab u tahay arrintaasi. Waxaa dhici karta inay qayb ka tahay in Bill Shorten uu kalsooni qabo. Waxaa kaloo dhici karta inay ku xiran tahay in xisbiga Liberaalku saddex ra'iisul wasaare beddelay dhowrkii sano ee u dambeeyey. Waxaa kaloo dhici karta in shacabka Australia ayba diyaar u yihiin isbeddel inuu dhaco. Hase yeeshee, cod aruurinta ayaa sidoo kale muujinaysa in Scott Morrison uu yahay kan dadku ay door bidayaan inuu ra'iisul wasaare ahaado marka loo barbardhigo Bill Shorten. Dr. Shepherd ayaa sa sheegtay in Mr. Shorten uusan ahayn arrintaas inuu kaba walwalo.
Opposition leaders often trail in opinion polls that ask about preferred prime minister.
Hoggaamiyaasha mucaaradku mar kasta way ka hooseeyaan cod aruurinta ra'iisul wasaaraha ra'iisul wasaarenimada sababtoo ah lama yaqaan ra'iisul wasaare nooceeya oo uu noqon lahaa qofku markuu mucaarad yahay. Haddaan anigu Bill Shorten ahaan lahaa, kama walwaleen taas. Marba haddii dadku ay door bidayaan xisbiga Labour-ka, taas ayaana muhiim ah.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.